Yeah.
Tango music, baby.
Yeah.
Junior made it.
Ay, wewe, una vitu flani hivi hakuna wakufanana na wewe. Baby love, 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 love me. Baby I will love, love, love too. Baby love, 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 love me. Baby I will love, love, love more. Mami lo, hakuna wakutupinga moyo. Baby njo, mwenzio sija kupenda kidogo. Baby lo, tunafanana na wako moyo. Baby yo, yotako nipo michongo. Kaka kiwanja
na wewe,
umejenga kaka kibanda
na wewe,
umiliki boda boda
na wewe, na wewe, na wewe, na wewe, na wewe.
Yani naelewa jinsi gani nimeganda na nawe. Kizani, kiza kimetanda nuru yangu ni wewe. Baby kata 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 kakiweme, tukipita kwa kitawa jilambe. Baby kata 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 kakiweme, tukipita kwa kitawa jilambe. Hata wakisema ni kuwacha,
haiwezekani, haiwezekani.
Hata wakitaka ni kublock,
haiwezekani, oh, haiwezekani.
Mamilo, hakuna kutupinga moyo. Baby njo, mwenzio sija kupenda kidogo. Baby lo, tunafanana na wako moyo. Baby yo, nyotako nipo michongo. Tumepata ka kiwanja
na wewe,
tumejenga ka kibanda
na wewe,
tumiliki boda boda
na wewe, na wewe.
Kizama ni kuwacha,
haiwezekani,
oh,
haiwezekani.
Hata wakitaka ni kublock,
haiwezekani, oh, haiwezekani,
oh, haiwezekani, haiwezekani, oh, haiwezekani.
Are you with the gun? Are you with the gun?